I swear you make me fall in love. Ibyo benshi bakwangira nibyo njye ngukundira. Hey baby, I like your style, I never stop.
I'm like, damn, I love that shit.
Made beats on the beat.
Hari abakunzi b'ibitoki byera mu kirere, n'abakunda ibirayi byera munsi y'ubutaka. Hari abakunda ibitonyanga bibagwaho mu mvura, n'abagenda bihisha imvura munsi y'umutaka. Ndi muri abo ba mbere nyigendamo mu byondo, ishati nafunguye nashyize hanze umukondo. Abari nkundana nabo baba bameze batyo, iyo bafushe bakubuza amava n'amajyo. Uranyandikira akaba ari bo bagusubiza, umpaye bizu kwitama ni bo bagukubita. Cocktails zanjye ntabwo nkenera batenda, umwana bikora izi nk'uko umugenzi agenda. Ibyo bamwe batinya nibyo jye mukundira, abashaka ko nkwanga bose mbakurira inzira ku murima.
Hey baby, I swear you make me fall in love. Ibyo benshi bakwangira nibyo njye ngukundira. Hey baby, I like your style, I'll never stop.
Keep it crazy, I'm like, damn, I love that shit, I love you till I die.
Nicyuki dukundana nta bikino, untereze n'ikigukino cy'ubwo kivunino. She a gangsta ngo wino urebe, afite icyicaro mu mutima yateye intebe. Ugayi nkagayi cebe, beauty brain ari nabyo si deve. Izindi stile ngo n'uburova, atapa mini ya datapya bucopa. Si player ni chipe, ntajya kuzwa iby'amatipe, bagenda bapfuga itiku, abona ari abavuru. Ni high class chipu, yari yatanga tipu, aranywa ntafata sipu ntabwo ari ifu. Story yacu ni ya Bonnie and Clyde, she keeps it real with me, never tell me a lie. Lace up.
Hey baby, I swear you make me fall in love. Ibyo benshi bakwangira nibyo njye ngukundira. Hey baby, I like your style, I never stop.
Keep it crazy, I'm like, damn, I love that shit, I love you till like that.
Nicina pinira tifa, na wundi mwari na kifa. Muri winganza ni wiva, umwana mwemera fo. Niba ndi divo ni diva, mukunda habo na riva. Nje nawe ni forever, umwana mhereza show. Amateka yacu arihariye, mukundana ni negeze. What more can I say?
Hey baby,
I say you.